Hello. As you know, I'm a
Kamata, 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 Pata Jimbikapa. Kanyaga, 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 Hapa Kali Kapa. Lewa kuna 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 kumarina beng tunaba. Waipada boda boda suyo kachelewa nekuba. Everybody now, bounce. Binda mugongo now, bounce. It's a party time now, bounce. Can you show me what you got? Bounce. Everybody now, bounce. Binda mugongo now, bounce. It's a party time now, bounce. Can you show me what you got? Kimenuka kilaba, watu wanajimwaga. Kimenuka kilaba, cheza kwa kuji nafasi. Yeah, ruka kikomando, hey, bebe ananado. Yeah, kimenuka kilaba, yeah, 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 cheza kwa kuji nafasi.
Mi simu, chezo simkanyage mwenzio. Watoto wa ilala kino, ukunga buguluni mbaka mbezi. Pani kitu gani, kupati mbaka moni kuna shida gani? Pani kitu gani, kupati mbaka moni kuna shida gani?
Ashino wanama,
cheza kisha, cheza kisha, cheza kisha, cheza kisha. Pinda mugongo now, it's a party time now. Can you show me what you got? Everybody now, pinda mugongo now, it's a party time now. Can you show me what you got?
Kimenuka kilaba, watu wanajimwaga. Kimenuka kilaba, cheza kwa kuji nafasi. Yeah, ruka kikomando, hey, bebe ananado. Yeah, kimenuka kilaba, yeah, cheza kwa kuji nafasi. Kimenuka kilaba.